baby, let her feel it.
Wanna watch
from the floor to the ceiling.
Wanna watch her.
Wanna ba mime. Oh,
Uri ni chibidi, ni chibidi bidi, ni chibidi bidi. Chinyumi se chikidi, kama pili pili, kutola mulu bidi.
Darling, when you're feeling like you need someone to push on you, sir. Baby, I'm ready to kugawa na, baka kukasuti kano mwenzi nida. Uwezi pesi mchisenge, wamba zenga bidi kumulembe. Awasobie wa mnambanga, jagalange koti genasuka. Zanti wen kwa gara. So can I go up at the chipumi? One baza, but in Versace, who are the carry what Bulu Mukari Nabi?
Santi way, Pagara. So can I go up at the chipumi? Onzari no Mukazinga Jay Chuli. Then put him up in the Kitimuri.
Uri Nichibidi, Nichibidi Bidi, Nichibidi Bidi, Chinubi Sichidi.
Oh, my friends, you get a Kugalina. Yamuni, yo, what do you have a fitina?
Hawaii, 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 Hawaii,
Bebe mula mula babocha Bota li bebe mpuli langa tota Nzali la kalenzo nzali le kadota Muna sarenga vale taripota Zanti we mkwa gara So kane kuwa mkate chikumi Wambaza guchi fasachi Kuwa nikeri wakulu mkari nabi
Zanti we mkwa gara So kane kuwa mkate chikumi Nzali do mkizi nga jeje ichuli Ye mkutimba bibi ino mkichimuri
Mubia mkaga mkubari lako Mbembangu na umusimbi mkumari lako Kwa garane mkufirako Tocha vizibu tugenda kumarako Omuti magu kubeketi yaka Mkuwa kuwasa mkuwa sizeru waga Zanti we mkwa gara So kane kuwa